Esule yokutano. Mwana wange, sangayo moyo eri amagezi gange, tegango okutu eri okutegeera kwange. Olyoke okuumenga okuteesa, n'emimwa gyo gikwatenga okumanya. Kubanga emimwa gy'omukazi omugenyi gitonnya omubisi gw'enjuki, n'akamwa ke kasinga amafuta obugonvu. Naye enkomerero ey'oluvannyuma ekaawa ng'omususa, esala ng'ekitala eky'obwogi obubiri. Ebigere bye bikka mu kufa, ebisinde bye bikwata amagombe, n'okulaba talaba kkubo tereeva ery'obulamu. Amakubo ge gasagaasagana, so takimanyi. Kale nno, baana bange, mumpulirenga, so temuvanga mu bigambo eby'omukamwa kange. Ekkubo lyo limwesambire ddala, so tosembeeranga luggi lwa nnyumba ye, olemenga okuwa abalala ekitiibwa kyo n'emyaka gyo eri omukambwe. Abagenyi balemenga okukkuta amaanyi go, n'emirimu gyo giremenga okubeera mu nnyumba y'omunnaggwanga. Naawe n'onakuwala enkomerero yo ng'etuuse, ennyama yo n'omubiri gwo bwe birimalibwawo, n'oyogera nti, nga nakyawanga okuyigirizibwa, omutima gwange ne gunyoomanga okunenyezebwa, so saagonderanga ddoboozi ly'abayigiriza bange, so saateganga kutu kwange eri abo abanjigirizanga. Nabulako katono okuba mu bubi bwonna wakati mu kuŋŋaaniro n'ekibiina. Onyweranga amazzi mu kidiba kyo ggwe, n'amazzi agakulukuta mu luzzi lwo ggwe. Ensulo zo zandisaasaanidde ddala, emigga egy'amazzi ne giba mu nguudo. Gabeererenga ddala gago wekka, so siga abagenyi wamu naawe. Ensulo yeebeerenga n'omukisa, era sanyukiranga omukazi ow'omu buvubuka bwo. Ng'ennangaazi ekwagala n'empeewo ekusanyusa, amabeere ge gakumalenga mu biro byonna, era osanyukirenga bulijjo okwagala kwe. Kubanga lwaki ggwe okusanyukiranga omukazi omugenyi, mwana wange, n'ogwa mu kifuba ky'atali wuwo? Kubanga amakubo g'abantu gali mu maaso ga Mukama, era atereeza eŋŋendo ze zonna. Obutali butuukirivu bwe ye bulikwata omubi, era alisibibwa n'emiguwo egy'okwonoona kwe. Alifa olw'okubula okuyigirizibwa, era olw'obusirusiru bwe obungi aliwaba.